Otwa mamengo
Ayu
Otwa munati mwasipika
Ayu
Makuyu nyengo mogani Koski na isia
Mamengo
Youngest precious guy in the game, ladies and gentlemen. Kina J-Wax president, J-Wax government, kuna mwike.
Why your bad? Kie upene.
Why your bad?
Wengi hadifa mapene.
Why your bad?
Sisi ipene. Foni sabu kwa lafa kuna nipene.
Why your bad?
Kie upene.
Why your bad?
Wengi hadifa mapene.
Why your bad?
Sisi ipene. Foni sabu kwa lafa kuna nipene.
Mambengo.
Kina J-Wax president, J-Wax government, kuna mwikete. Kuna nipene nyaya kuna kukatwa. Kuna kulikwa sabi safari batere katwa. I say, just wind your body mama sita. For queen zipene nyaya kuna ye katwa kufita. Wind your body yo strategy. Jana mboni batu kaofera babili kisha mapeni. Just take it and twerk it my full blast. Isi manewe na mami una nini malaki. Woni sari kuteno chisa wawa. Apebere kaka tata no kuwawa. Wind your body for an hour. Shibaba shele ni wae suko na ukawa.
Wind your body.
Kie upene.
Wind your body.
Wengi hajifa mapene.
Wind your body.
Sisi ipene. Foni sabu kwa lafa kuna nipene.
Wind your body.
Kie upene.
Wind your body.
Wengi hajifa mapene.
Wind your body.
Sisi ipene. Foni sabu kwa lafa kuna nipene.
Mambengo.
Eza wana cholo wena you can do it. Kozi wena mwini kwena ya ziba secret. Upiro wa mazazi ya uto kwa shiriki. Tusapala la fela wapsi ya uire kirikiti. Waziba chance comes once ya ikutelanga. Izo kuena ya kusiri ya ikutelangi. We won't live once alukutelangi. Alushwile lushwile luyelezi alukutelangi. Chwale chase obona. Ziri teri zaka msoze usika bona. Usazibi kuri mwendi wako na kukona. Kufita kwa teni kambali zazi ukaribona.
Kacha, kacha.
Kie upene. Wengi hajifa mapene. Sisi ipene. Foni sabu kwa lafa kuna nipene.
Wind your body.
Kie upene.
Wind your body.
Wengi hajifa mapene.
Wind your body.
Sisi ipene. Foni sabu kwa lafa kuna nipene.
Mambengo.
Empire Music kuchayo.
Hey, you
know you are gacha. G-Clef aka Striker. Let's go. Kina J-Wax president, J-Wax government, kuna muike.
Mambengo.
You all are seeking Red Eye Music, ladies and gentlemen, this time. Dopest, flashiest guy in the game.
Aye, aye.
Westside music
bro. Vea Mambengo. Kacha, kacha.
Utwa munati mwamanegu ya malalu.